Awu ilula kakhulu ke le. Ilula kakhulu nje ngizonifundisa. Hamba kanje ithi ogu dalelwe mina. Yo figa no milanga shona. Yayizwa ogu dalelwe mina. Yo figa no milanga shona. Asambeke ogu dalelwe mina. Go figa
aw
city ogu ogu
dalelwe mina.
Aw go figa the city kingumnqobi City one, so ogu dalelwe mina, ugo figa. Siya kwe kwa lape muva nginbon, uti one, so kia ngoba, awi abusa. I'm not going to be able to do that.